zerete uomu kwano tekende wensuwana mubutikitiki omutimane kunewanika ebirozo wabitwala ebiroto mwentambulira amanyi gampeddemu omutimane kunewanika enkuba nebweritonya kibuyaga nebwali kunta kirimanjaro ndizirinya nekuntiko nditukayeyo ndikutanga gyowera ndikunonya gyolaze laveno tondekaeno kiroto kyange gwendota manyi gange gempulira wankuwa kasukari kanoga onungalunga ontabula my baby wankuwa kasukari kanoga chai wade mutime yokosala ebiwundu wenenyiga ngate wanyingira musai simanyoba wankola chi zokukwagala chava kuchi katyonsuza mubute buche biroto mubute buche enkuba nebweritonya kibuyaga nebwali kunta kirimanjaro ndizirinya nekuntiko nditukayeyo ndikutanga gyowera ndikunonya gyolaze laveno